kahleni. Siyacela awuthi suke endleleni. Singakwisi, singaqedeli langa. Oh my, my, my. Oh my, my, my.